woni saɗornam ɗan rewɓe tawda ɗo endam bande ko ɓuri suludeɓe
kamal abn
menen rewɓe bande ko ɓuri torrudeme kaw woni neɗɗo allah hokka ɗum ɓiɓɓe amma heccorayno fuu ko wawa ñannudeɓe hana du jawdi gommin godi ɗimin gollira komin keɓa komin kuntira ha juuji amin worɓe amin kandu dow sappo maɓɓe ɗiɗo yaade tato kan tannon ballirta dekiraɓe muɓɓe debbo sey gorko dilla accida ɗum e ɓiɓɓe muɗum ba ko ñaame wala debbo on wawta e accidi suka e muɗum rafu ñaama ɗum to irni e bannino woni e torrami
musamuhala
oɗon miila ko goriraɓe rewɓe galano kumta haajuji dekiraɓe muɓɓen na
worɓe dow haajuji debbo nayi deɓe durwi goto tan non ɓe bawta waɗude ahan debbo a wala no accira suka e maɗa
worɓe ɓen ɓe jahan leyɗe yasin tefoyde ceede noon na ɓe jooɗi wuroni noon wala ko suuluɓe du
de goonga worɓe amen gon cuulaka ni non no woodi du nder maɓɓe dillamɓe fa duuɓi nayi yaade joyi boppa dekiraɓe muɓɓen e sukaɓe lildol gol du sey ɓooyi demɓe lildowa kasen deɓe lildo e seɗɗakal non ɗum wawta e ɗum hunti haajuji sukaɓe jeego o yaade jeeɗiɗo noye neɗɗo waɗata amman de goonga ɗo en bande menen rewɓe demen keɓanama balla men kecoran gorko hokkimen hokkamen men mbaway huntude haajuji amen
dane de gattata yaade he ardiɓe leydi kam fuu e pelle balliroje
dane a woni ɓe jurmomen ɓe keɓanamen balla gonnati kandu nangana worɓe amen ɓe keɓa gollal gal ɓe gaɗi gan ɗum hana accude worɓe ɓe enda eɓe dilla eɓe acca ɓaale maɓɓe nder leydi amen no woodi to ɗum waɗa demal ceeɗu ɗum nafo ɗum hegginaki gorko allah hokka ɗum ɓiɓɓe dilla acca ɓe worɓe ɓen en de ɓe gaɗa demal dabbune e ceeɗu rewɓe ɓen en no balliraɓe ɓaale maɓɓe kecora amma gorko de dilli debbo wala ko ñaama rafo joɗantako sey debbo on en yaha waɗo ko hersinigo ɗum du sentene ɓaade den fuuno denne ardiɓe ɓen en ɓe durwa heɓude musola saɗormaji ɗimen tawra